zene nsonga bantu bange nsaba mumpa matuga mwe nyimbire kujajja wange omutukuvu mukasa kakasa byonna kabaka wenyanja ekitangala kyensi mama omweruzi w'amakubo yewe mukisa ogubunye nseeno yoyo ataliko ludda amaanyi ga mutonza amatonde nja kusinza obudde bwonna era nja tulenga erinnya lye kabaka bulamu mukasa omutukuvu ansingira yimba yimba
Yeah, yeah.